wagala bwendi tuka mukulwa wotude ndivu na manne kusinza kuba mubulumi nasubi ngali wetewo obaddewo wendi ngoyogela mulamu omukanga sirina okukowola wali wanze wendi notasa
omukwanokwa sigula janze ekisa kyolina sikitendanze okwagala kwo kusinga okw'abantu onjagadde nnyo nekintambuzanze nga neyagala
kubanga waliwo wempise nebogela ntyawo tayitawo naye mukama ampanguziza nannaga ntyali nange esanyu lyampadde
Sit you down.